Hallelujah, 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 Holy Ghost, hallelujah, hallelujah, hallelujah,
hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, ngayogira nti mugenda mukebede munsi ye yariko nibagenda nibayingira mu nyumba y'omukyalo omwenzi yakabu ye yabasuza era mukideekyo najulira timanyinga ddala mukama awadde ensi era nga n'entiisa yamwe etukutte era nga n'abali mu nsi bonna basanyuse mu maaso gammwe kubanga twawulira mukama bwe yakaliza ennyanja emyufu mu maaso gammwe bwe mwava emisiri era ne bye bwakola bakabaka babiri abamuli abali emitala wa Jordani be mwazikiririza ddala era ni watabana omwasigaza mwoyo ku lw'okujja kwammwe kubanga mukama katonda wammwe oye mukama katonda muggulu ne ku nsi ebyali binuma zenyawona omusujja gw'olutente z'omugongo omuta kumbofeerera yabijjawo 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 ebyali binuma zenyawona omusujja gw'olutente z'omugongo omuta kumbofeerera yabijjawo 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 hani yamanyanga sinabaawo sate yakubeerawo kwange nze ndi bbumba mu mukono gw'omubumbi ndi mwana ndi ndiga mu kisiibo kya mukama nakwesebwa mu bukugu obutannabaawo so sejajamya kwesaako musango neyali agamba taliyinza solistas magicians katonda tayikonde tuleeta bakiwezi nzere byenze bulamu nze kitangala nzetaaga tabaza faya nze flames of fire nze femu nze ntandikwa nze nkomerero alfa nze omega nze mpajewa niridensi nze njogerwako mubya ditronome nze nsozi yawandura omuliro nze bulamu nakaaka n'omukyazaala ebyali binuma nze byawona omusujja gw'olutente z'omugongo omuta kumbofeerera yalujjawo yabijjawo yabijjawo ebyali binuma nze byawona omusujja gw'olutente z'omugongo omuta kumbofeerera yabijjawo 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 started by a fruit of God no man I'm thinking a lot believing and believing in limitless supply of God's goodness the universe is filled with more wonders than you can imagine the immortal how far you can view than the success if you put your trust in God you soon cross that line you bring your tales right now what we don't have is like what we don't know every breathe my repetition precedes me I'm on the bugger the Lord is so merciful and gracious his load hunger disappointments are intelligent to know apartment I'm still on board my ignorance is blessed God give me life lift me up make me sing God give me life lift me up make me sing ebyali binuma nze byawona omusujja gw'olutente z'omugongo omuta kumbofeerera yabijjawo 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 ebyali binuma nze byawona omusujja gw'olutente z'omugongo omuta kumbofeerera yabijjawo 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 Tender as a worm, come out, I don't know why my day was rather than that.